Yeah. Downloadani tikumvera nyimbo za vamwamba pa malawiwanga.com.
Yeah. Pena kala mutu wanga uma wawo. Gani zila lendo womwe muna choka ntima wanga unasweka ndinalila. Gani zila chinchito chomwe inu mayi wanga muna kwe. Lendo wanu mandi wawo mandi kuzu mandi liza. Muna pita mayi wanga musa na jele osa na maizi soka ine. Zimandi wawa ndamba kwila tola kwa mainu. Mayi kulibe iwa infa kunditengela maindi nka wakonda osa na maizi soka ine. Sindina kondwe ndipo siku ili sindina kone ndinka ngoti mwina mwake ndikulota.
Kala mutu sindigana lola kuti mupite. Mapoti mulungu pali bendinga chitene. Mzimu wanu use muntendele mami. Tizawonana umoyo winao. But one thing mami, I miss you mama. Ulendo wanu umandi wawa. But one thing mami, I miss you mama. Lento wanu umandi wawa.
Yeah, dingo pemba kwanza tu omwe tilibe makolo. Osa foka osa konja maso watu paso kolo. Izi zima chitika mene moyo makalila. Dipembaso kwanza tu omwe tili ni makolo. Tiwa nyadile, tiwa tandize. Kanga chepe kwa tili nako. Tiwa nyemele kolo ndi kolo mbale wanga. Lima ya mika kanga chepe banji mulungu ama dariza.
Kana kala mutu sindigana lola kutimupite. Mapoti mulungu pali bendinga chitene. Mzimu wanu use muntendele mami. Tizawonana umoyo winao. But one thing mami, I miss you mama. Ulendo wanu umandi wawa. But one thing mami, I miss you mama. Choka nkalenu hey, kumalembe ndilibe na komau. Ine ni mafuna mugada ona ananga. Mami pakalide munga munga chitila.
Kana kala mutu sindigana lola kutimupite.
Kumapoti mulungu palibe ndinga chitene. Mzimu wanu use muntendele mami. Tizawonana umoyo winao. But one thing mami, I miss you mama. Ulendo wanu umandi wawa. But one thing mami, I miss you mama. Ulendo wanu umandi wawa.
Downloadani tikumvera nyimbo za vamwamba pa malawiwanga.com.